balimbi asinalo ba ngexesha lentlupheko. Nguwe, nguwe wedwa Somandla, ithemba lezintandane. Thuthuzela abafelweyo, upholise nabagulayo. Sula, sula iinyembezi zabo, themba lezintandane.
I walk through the valley of death, I will fear none.